Hey, and so you know we had to make it happen. Calligraph Jones, I'm Super S, you already know. Go get him, girl.
You us not ready. Your job I got steady. Short short everywhere. Short short on the belly. Umenyona kwenye telly. Mini kama Balotelli. Flow tight kama Vado. Lakini simanishi Mary. He took money from you, Peters, and he brings it back to me. I ain't worried about you, Peters, I'm a citizen. We gonna come up on a stack, load the clip and flick at it. We may run up on your back, give you this the Gale Queen. Gale Queen, mimi stucky drama. Wanna penda vile mimi nina chana. Mama we anyoneka, I'm mooting konyo.
Yole tubo metwa na piga saluti. Mashore na mafela, madiva, magrupi. Papa na Super S, tusha jipa mashukli.
So wakijifanya wajui. Wakijifanya ndo
watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui. Watajua hawajui.
And don't let me nunua samba. Mefungo mbia sala na manga. Mimi natoa ngatanga mahali ndalipa kalolo atalamba. Mini lafikia luto. Jiendo unisikia mfuko. Msupa linso wakalewa na pesa nkasema ndampitia uko. Now let's get back to reality. All of these niggas we stomping them. I had to get on the track with the queen. Girl you a G man, I'm loving your confidence. And on the real, you on your level. A lover you pushing your feet on the pedal. Nambona mjifanya mjipia mini mkale. Why do you think they call me Julius Yago? Kani bars mini baba kamiti. Jessica kura za tarakani. Jon Snow kwa hii Game of Thrones. Jumikono zangu ndo zinadara kalisi. Mini mse wa kismat parasina. Swara sina na asara sina. Ukitaka uneza uliza asara mina. Nina hype kele movie ya Sarafina. Lijua tukifanya kolabo hii industry tuta mess. Jutra tunapiga na kalena inakana mzuka fresh. So next time you see me salute me Jumindo the Buddha, yes. Nadhani mtezana na ojekti kuja na Super S.
Kayole tubo metwa na piga saluti. Mashore na mafela, madiva, magrupi. Papa na Super S, tusha jipa mashukli.
So wakijifanya wajui. Wakijifanya ndo
watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui. Watajua hawajui.
Wakidanda rudi chini. Watajua wajui. Tendu rudi chini bado. Watajua wajui. Nenda mbele bado. Watajua wajui. Nenda mbele bado. Watajua wajui. 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 Watajua wajui.
Kayole tubo metwa na piga saluti. Mashore na mafela, madiva, magrupi. Papa na Super S, tusha jipa mashugli.
So wakijifanya wajui. Wakijifanya ndo
watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui.
Watajua wajui.
Watajua hawajui. Watajua hawajui.
Lakini Super S atakupeleka marathon, atakupeleka marathon, atakupeleka
marathon.
Hapa hakuna mazishi.
Yeah.
Sisi ndio tutamusika
kabisa.
Mwanamna gani?
Yeah.